ngithanda ukuhamba nawe phansi kwezinkanyezi, izandla zakho zishaya inhliziyo yami. Ngibuka wena, wena kuphela, umgudu wakho yangishiya ngidlala. Uhambo lwethu lujulile, angifuni kuphela, hayi namhlanje. Sibambile, thina sobabili, ngaphakathi kwenhliziyo akukho kuzohlukanisa. Sibambile, thina sobabili, phansi kwezinkanyezi.
Sibambile, thina sobabili, phansi kwezinkanyezi. Sibambile.